nkwasɛm brɛ ni onua ɛbrɛ aso sɛ wɔbɛtie nkwasɛm nkwasɛm a ɛfiri Lifeway Media Ministry hɔ ɛna ɛba wo nkyɛn bɔmmɔde asɛ wobɛfrɛ obi bi ɔbɛn wo na woase wɔ sɛ nkwasɛm ɛbrɛ adu ɛyɛ mosomfo Akwa Hayford ɛna ɛne mo ɛbɛkyɛ asɛm yi yɛne die mu mɛsrɛ sɛ wobɛsi wo tra se ne abɔ mpae ɔdɔmfo no kuromfoɔ wo mma da wase ɛwɔ akwanya wode ama yɛn awurade biribi adwene ne nte aseɛ ni ɛberɛ a yɛ kra do na ɔpɛpa sɛ ɛbɛtie w'asɛm yɛhu adi kyerɛ yɛ w'asɛm mu ɔde w'asɛm yɛhu kɛseɛ ɔkɔa so nyame nyansa me nim di a makɔsua berɛ biara a mɛgyina wo mmaanim biara no wato mo pa sɛ fam mo kasa no atufo bɛrɛ w'ase sɛ wonam w'asɛm so ɛhyira yɛn awurade yesu so din mu ɛna mebɔ mpae amen onua a wotie me ɛyɛ msomfo Akwa Hayford ɛna me ne mo ɛkyɛ asɛm yi n'asɛm no mato no din wɔpoto ka sɛm se the throne of grace ɛde sɛ wobɛ sɛ ɔkenkan no ɔfo kasɛm a ɔse ɛwɔ Hebrews chapter 4 verse 16 Hebrews chapter 4 verse 16 ɔse let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in a time of trouble ɛbɛka saa fa onyankopɔn adom ahengua no ɛho asɛm na yɛbɛka ɛde sɛ wohwɛ a ne ɔtworɔ Hebrew nhoma yi Hebrew nhoma no yɛanhyɛ daa amfa ama obi sɛ wei na ɛtworɔ ebi si Apollo ebi si ɛyɛ Paul yɛde deɛ anim ne sɛ ɛyɛ onyankopɔn asɛm na wakoran ama yɛ ɛsiane sɛ wosua saa Hebrewfoɔ nhoma yi a neɛ wapam dadaa mu wapam foforɔ mu no nyinaa no ne nyinaa yɛbɔ no tɔfa ɛna ɛwɔ mu na sɛ wobɛtie akenka nsɛm no sɛde ɔsi ka no pɔtɔ kasɛm a wɔ sɛ meka no wɔ yɛn nso yɛasante kasɛm ɔse nti moma yɛmfa ɛnam mmra adom ahengua no anim na yɛanya mmɔborɔhunu na yɛhunu adom na ɛberɛ a ɛsɛm no aboa yɛn mesane nka no bio nti moma yɛmfa ɛnam mmra adom ahengua no anim na yɛanya mmɔborɔhunu na yɛhunu adom ɛberɛ a ɛsɛm aboa yɛn bɛda wase wohwɛ a deɛ ɔtworɔ nhoma yi ɛhyɛ yɛ nkuran sɛ moma yɛmfa ɛnam yɔ nkɔ onyankopɔn adom ahengua no anim sɛ ɛnam yɔ a bɛkɛtumi aka sɛ confidence yɛrekɔ a sɛ yɛka sɛ wode nam yɔ ɛrekɔ biribi a woaka sɛ a worekɔ no wokasa kyerɛ ho sɛ adeɛ yi deɛ mɛtumi ayɔ anaaso biribi a mekɔ yi mɛtumi akɔ sɛ wowɔ akokoduro sɛ yɛ sum mu sɛ yɛ owia mu sɛ yɛ ogya mu a sɛ wonya wode nam yɔ no ɛtu saa namɔ no a ɛboa wo na wohwɛ a na ɔtworɔ saa krataa wobisa sɛ dɛbɛyɛ dɛn ɛna yɛtumi anya saa mmɔborɔhunu yi a ɛwɔ adom ahengua no anim no onua dɔfo a wotie me sɛ bɛtumi anya saa mmɔborɔhunu yi deɛ a na ɛno deɛ adeɛ baako a ɛsɛ me no mmienu yɛyɔ no sɛ kyerɛ sɛ yɛkɔ adom ahengua no anim wɔ onyankopɔn kwan so makyi nhoma no ka sɛ
me hwe yakopon ne ne tin ne kane e dia kenyi na o de epe maye pare ne enhwe se ye ko o yakopon enimo a so esese ye ho hwe yakuma muti ye ho ti aka yamfun so akira na oye ne kwafo ne tini ni se se ka yamfun so chena ori beche yen wati we hu efri dia enti hu nyina ehun ejiminia ya se wo sori ya na asa na obi beka se me de nam yo ana so me de putoka sa me confidence no e de ko bebi no na wo se onwa kasa we sisi ni huye pa kasa. We sisi ni huye. Na adia pa kwa. Eye nina so kasiye pa. Eye jidiye. We jidiye se. Ah. Adumani ngone ni mse me kwa. Babi tini hayden. If you were aba. See the throne of grace. Is a symbol of God's willingness to help. As in our time of need. So I don't mind one anymore. Hey, Bibia. I try to say, you do pepper. And it's one of my GDMA. When you go to the crowd, so be buying a wo a bra, a semo. When you do for our GM. So, now, you know. And I'm a bumpire. I'm pire now, Bono. Gidia nim. Or say, Gidia anywhere. Or be anywhere or so, Yakupo and you. A diminia. A bra would see me. We show him cry, say. Or fuck is so or cry, young quano. Now would Gidia say? And ready, Jesus Christo. Or don't fool so in actual. Or what so more for the anti-wing in our. Or we be quiet to war. When you say go home, so be a bra, one cassa, would you disse, semi coming go to the enum? Nasa merry bomb pie. Nemi did disse, more papa, some pie and merry boy, would you dear woman? Ah, who call your good boy name, Guardia? One or so, Oberbois. Oberbois, no, I do. If you're home, near my near any at tea. A yeri ko mi na mo o be bi sa se na ma mienu e na wo hwa na ahoma e ka ho asem se ka se mo bru hu na ko bru hu no mercy no ene wa di bi so e compassion e se o si na abba kristo e hu se nipa no ade asa na waka asemi chile wano. Nuhu wano. Wasi na weye ni mopo. Se ye di. Ye, se sa, se ye, ye di ahopopo. Eni namu yo. E di ko unyankupo. Aduma hengwene ni ma. Unyankupo mama. Ubehu ya mopo. Namu unyamubruhu. Aya deni. Ama ye. Nye de dibe kune ni mpiana suna. Uwisa ye. Na deba hakune se. Waka mfuso achire unyankupo se radi. Na ano, riyami ye ye. Manyini ye, fachemi, natu mufidi ya inti huni nara. Ananso, wafa krisi so wakira aje mkwa. Enyuma na ya se ni penyine yungu. Ni penyine ya bwane. Na bwane su na kati ya ho. Na, saudi wanu pemu. Eka se, radi famfuso achire na. Pafus wa chemia. Hali esiki so su bewu aseni ya nusu. Bewu ma yeboni. Na upe mwusu biyo kase esiki so. Mafao se mekraje mkwa. Erwade rufus wa becheo. Na wabete na umu. Na onuwe tuwa na mamu. Enumu. Enonso. Ena amini ya. Sa wode nami yo. Ni ya kukudru. Ediko aduma hingwene ni maa. Onyankurupon rindi wu yambo eda. Mele wasi, se wa ye kra do se on fa kristo se o kra je nkwa be ka fu radio kristo ma o ka se radio kristo ene ti wa se se a yin na ye wo kwan se ye ba aduma hin wona nim radio fam fu so che mi ti mu fu yen ti mu yan si si nkwa so nkoso radio tu di di mu bare se ne bra ma ti wa se mi mi tu anu ma bo woni ma abade tum jidie mu na mo jidie se obetie mi wari nshrawo se afa krisi so kraje nkona otie asemi se da foforo so akopon ya aduma ebren so a na oti se yerka nkwasem enwa asema wabetie bi na aso ko lifeword.org ewo abefu fidi ishua na opetwi ayen kwasema ubehu na bibia comments o bibia pese o de bibia e kradu se ebeti emsonfo akwaiford ena mne mocha asemi the telephone number ni 0244 869499 eneno aba bibi se wo amanonia amaye no 233-2-44-86-94-99 we 0-2-3-3 no shishie ni mu 0-2-4-4-86-94-99 emson fwa yako hifod ena mnu mtia seme aseme fi Lifeway Media Ministry ho ana eba mche nyamisha usayi na fufroso yibishia na yeti mkwa asem bye bye.